kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni raadiyoonii, televizyiinii, feesbuukii, yuutuubii akkasumas marsarii TV afaan Oromoo irratti kallattiidhaan nu hordofaa jirtan hundumti keessanuu akkam ooltan. Ani Tigist Gammeeti. Waldhabii gujiidhaa fi burjii hedduutti ji'a darbe uumame booda miidhagahee fi araara buusuudhaaf tattaaffii jiru irratti gabaasni xiyyeeffate. Gara booda immoo dhimma godaantota biyya waraanaan burkutoofte Yemen keessa jiran irratti gaafiif deebii jaalanneen hooggantuu jaarmayaa godaantota addunyaa IOM wajjin goote qophiiwwan kamisaarraatiif qindeeffanne keessa'e dura oduutu as'aanaa Afqaadu Muradaa.
Harka fuunee akka mooltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishinariin olaantuun mirga namoomaa Michel Bachelet waxabajjii 18/2022 godina Wallaggaa lixaa aanaa gimbii bakka tolee jedhamutti ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatame akka dafee qaama walaba ta'een qoratamu mootummaa Itoophiyaa gaafataniiru. Haleellaa raawwatame kanaan namoonni gosa saba Amaaraa ta'an dhibbaan lakkaawamanu ajjeefamanii 2,000 ol kan ta'an immoo jireenya isaanii irraa buqqa'aniiru kan jedhe ibsi Michel Bachelet namootan miidhaan irra ga'e caalaan isaanii dubartootaa fi ijoolleewwan akka ta'e beeksisee jira. Ajjeechaan toleetti taasifame suukanneessaa akka ta'e kan ibsan Michel Bachelet namootan miidhamanii fi maatiiwwan isaanii dhugaa jiru beekuudhaa fi mirgi isaanii akka eegamuu fi qabu gaafatanii warreen gochicha raawwatan seeratti dhiyeessuudhaan haqni akka mirkanaa'uu qabu hubachiisaniiru. Haleellaa raawwatame sana hordofuudhaan namoonni lakkoofsi isaanii addaan baay'ee hin beekamne butamuu isaanii kan beeksise ibsi kun mootummaan tarkaanfii barbaachisaadhaa fi seera qabeessa ta'e fudhate namootan butamanii fudhataman akka bilisoomsu koomishinar Bachelet gaafachuu isaanii ibseera. Dhaddachi mana murtii waliigalaa Oromiyaa ammas himata gaazexeessonni Oromiyaa Niyuus Neetwoork ittiin himatamaa jiran ilaaluu fi beellama biraa qabachuusaa abokaatoon himattootaa obbo Boonaa Yaazoo himaniiru. Daawit Galmoo gabaasa kana bal'inaan dhiyeessa.
Yeroo labsii muddamaa keessa yaada mootummaa cehumsaa hundeessuu keessatti qooda fudhataniiru jechaan shakkamanii namoota 15 waliin to'annaa jala kan jiran gaazexeessitoonni Oromiyaa Niyuus Neetwoork lameen dassuu duulaa fi biqilaa amanu. Arras namoota galmee yakka isaanii duukaa himataman 15 waliin dhaddacha mana murtii waliigalaa Oromiyaa Saarbeetitti dhiyaatanii jiran. Abukaatoonni himatamtootaa obbo Boonaa Yaazoo himata har'a fooyyee dhaggeeffatamuuf ture dursa himatamtoonni waa'ee manni murtii akka himanni fooyyee of ajaja irratti mormii dhiyeessuu himu.
Tokko abbaan alangaa ajaja mana murtii hin kabajne manni murtii ajaja kabachiisuu qaba. Lammata himatni amma himatamtoota irratti fooyya'e kuni abbaan alangaa fooyyee keessa kan jirtu akka himanni irra jirutti kan tilmaamamuudha. Manni murtii kabxiiwwan kana hubatee jira. Kanaaf akka komitiitti kan kaasnu abbaan alangaa eega fooyyeffannee irra darbuu qaba. Himata himatamtoota irratti akka himata jiruutti hin tilmaamamne kanammoo. Dirqiin yookaan qajeelchuun yookaan sossobuun abbaan alangaa fedhii godhatee himata akka fooyyessee fiduu gochuu manni murtii dirqama hin qabu kan jedhu.
Obbo Boonaan komiin himatamtoota abbootii seeraa murtii dhaddachaa kana irratti ta'uu himanii sunis akka jijjiiraman komii galmee yakkaa kana duuka ilaalamuuf jiru kanaan mana murtiif galchuu himanii jiran. Manni murtiis dhimma kan ilaaluuf kibxata dhufuu waxabajjii gaafa 23 bara 2014 beellama qabatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinnee irraa.
Gamtaa Awurooppaatti koomishinarii bulchiinsa balaa kan ta'anii fi torban kana Tigraayin kan daawwatan Jaanis Liinaarsiis gargaarsa namoomaa Tigraayin seenee bakkeewwan barbaachisuun gaa'uudhaa fi hanqinni boba'aa jiraachuu isaa ibsaniiru. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin boba'aan ga'an Tigraayitti ergamaa akka jiru himee komiin dhiyaate dhugaa akka hin taane beeksisee jira. Haliimaa Atumaanii Finfinnee irraa akka gabaastetti uggurri gargaarsa namoomaa waan itti fufee fi lammiileen Tigraay rakkachaa jiru jechuudhaan hanga'an gamtaa Awurooppaa maqaleedhaa deebi'anii ibsa kennaniin dubbataniiru.
There is a need to lift restrictions, especially on the provision of fuel. More fuel is needed because without it, even this food is...
Dhorkaan karaa bobaatiin jiru akka ka'u ni barbaadama. Boba'aan dabalataa barbaachisaadha. Gargaarsi midhaan nyaataa maqalee ga'us bakka barbaachisummaan jiru baadiyyaadhaan ga'uun hin danda'amne. Haalli amma jiru kana. Manneen kuusaa gargaarsa namummaa maqalee keessa jiran guutuudha. garuu uummanni baadiyyaa keessa jiru ammayyuu beela'aa jira.
Itti gaafatamtuun dhimma pireesii waajjira muummee ministeeraa Billanee Suyyum keessumaa karaa boba'aatiin uggurri yookiin daanqaan taasifame akka hin jirre himaniiru. Akka Billanee Suyyum jedhanitti torban darbe konkolaattonni sadii boba'aa liitirii 100,000 fi 37,500 fe'anii maqalee seenanii jiru. Akka waliigalaatti ji'a eblaatii kaasee boba'aa liitirii 900,000 fi 20,000 Tigraayitti ergamuu isaa kan ibsan Billanee Suyyum.
So the myth of fuel shortage is a TPLF hidden agenda to enhance mobility of its army in preparation for another round of conflict. Hence, there are no fuel sanctions.
Hanqinni boba'aa jira dubbiin jedhu agenda dhokata TPLF qophii walitti bu'iinsa marsaa biraatii taasisaa jiruuf loltoota isaa ittiin kakaasuuf qopheesse. Uggurri boba'aa irraa godhame hin jiru komiin akkanaa qulqullina dhugaa irratti hundaa'een laallamuu qaba.
Waajjirri dhimma alaa bulchiinsa Tigraay fuula Tiwiitarii isaa irratti akka jedhetti ji'a eblaatii asii boba'aan Tigraay hin seene liitirii 700,000 fi 70,000 qofa akka ta'e ibseera. Warshaan uffataa paarkii induustirii hawaasaa keessatti argamu Beest Corporation hojjettoota 3,000 hojii dhaabsisuun isaa ibsamee jira. Waliigalteen daldalaa Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoottan Afrikaa gidduu jiru yookiin agawaa jedhamee isa beekamu keessatti Itoophiyaan akka hin hirmaanne mootummaan Yuunaayitid Isteetsii uggura kaa'een kan ka'e warshichi oomisha isaa bakka itti gurguru dhabuu isaa kan ibse gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos warshichi carraa agawaatti fayyadamuudhaan oomisha isaa harka 100 gabaa Yuunaayitid Isteetsii irratti dhiyeessaa ture jedheera. Itoophiyaatti hojii raawwachiiftuu Yuunaayitid Isteetsii kan ta'an Ambaasaaddar Tireesii Jaakobsanii fi deetaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Tasfaayee Ilmaa waa'ee agawaa kana irratti dhiyeenya kana marii taasisuu isaanii ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksisuu isaatii fi Yuunaayitid Isteetsii murtoo Itoophiyaa waliigaltee agawaa keessaa haquu irra deebitee akka ilaaltu mootummaan Itoophiyaa gaafachaa jiraachuu isaa Yoonaataan Zabidiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Kun sagalee Ameerikaati. Mootummaan Biriteen gaanfa Afrikaatii fi naannoo Galaana Diimaatti jiila addaa ramaduu isaa kamisaarraa beeksisee jira. Akka gabaasni ajaansi Firaans Pirees jedhetti jiilli addaa Biriteen ramadde Saaraa Montagomorii kanaan dura embaasii Biriteen Waashingtan DC'tti argamu keessa kan hojjechaa turan yommuu ta'u kutaa dhimma nageenyaa Yuunaayitid Kingdem jalatti waa'ee Yemenii fi Iraan irratti hojjechaa kan turanidha. Chaayinaan ji'a guraannalaa keessa gaanfa Afrikaatti kan ramadde jiilli addaa torban darbe walgahii biyyoottan gaanfa Afrikaa Finfinnee keessatti taasifame irratti argamuudhaan dhimma nageenyaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa irratti ijjannoo biyyi isaanii qabdu ibsuun isaanii gabaasameera. Yuunaayitid Isteetsi gama isheetiin dhiyeenya kana jiila addaa gaanfa Afrikaa ta'anii akka hojjetan Maayik Haamer ramaduun ishee ni beekama. Walgahiin hoggantoota biyyoottan gamtaa Awurooppaa kamisa har'aa fi jimaata borii Biraasels keessatti taasifamu Yuukireen miseensa gamtichaa ta'uudhaaf akka kaadhimamtu murteessuudhaan alatti weerara Raashaan Yuukireen irratti raawwatte hordofuudhaan sadarkaa addunyaa irratti rakkinni wabii midhaan nyaataa irratti uumamee fi gargaarsa dabalataa karaa dinagdeetii fi waraanaatiin Yuukireenii fi kennamuu qabu irratti akka mari'atu gabaasameera. Pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskii kaleessa galgalaa ergaa viidiyoodhaan dabarsaniin gamtaan Awurooppaa akka biyya isaanii miseensummaadhaaf kaadhimu roobii kaleessaa hoggantoota biyyoottan Awurooppaa 11 wajjin haasa'uun isaanii himameera. Yuukireen biyyoottan miseensa gamtaa Awurooppaa 27 kaadhimamtuu ta'uun ishee fudhatama argatus miseensa guutuu ta'uudhaaf garuu yeroo dheeraa akka itti fudhatu gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turti gaarii.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gabaasaalee hafanitti ceena. Waldhaba Gujiidhaa fi Burjii hedduutti uumame jaarsummaadhaan hiikuuf maanguddoonni Booranaatii fi saboota ollaa yaalaa jiraachuu abbaa gadaa Jiloo Mandhoo VOA'tti himaniiru. Caamsa darbe keessa aanaa addaa Burjii magaalaa Sooyyamaa keessatti Oromoota Gujii Lixaarraa gabaadhaaf achi turan irratti haleella raawwatameen namoonni 10 du'u, 6 immoo miidhaan irra gahee yaallamaa jiraachuun gabaafameera. Aanaan addaa Burjii haleellaan kanaan wal qabatee amma ammaatti namoonni shakkaman 70 ol to'annaa jala oolfamaniiru jedhus jiraattonni garuu ammas nageenya amansiisan daangaa karaa lamaan irratti akka mul'anne dubbatanii galmoo daawit gabaasa dabalataa qaba.
Akka abbaa gadaa jiloo mannoo jedhanitti haleellaa torbee darbee naannoo saboota sablammootaa fi uummatoota kibbaa aanaa burjii magaalaa sooyyamaatti dhalattoota gujii lixaarratti xiyyeeffate raawwateen battala namoonni sagal du'anitti dabalata namni takka kayaa lafa yaa argataa ture jalqaba torbee kanaa du'eeti jira. Bulchaan aanaa addaa burjii obbo Maalii Alamaayyoo rakkoo mudatee saboota lamaan adda kute kana furuuf hojiin jaarsummaa itti jirama jedhan.
Shimgilnaa hidhatu baxaan baxuru neetaanoo ይሄ በፍጹም የቡርጂን ህዝብ የማይወክል አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ የገበያ ዕለትም ስለነበረ በገበያ ሁለት ወንጀለኞች ከተለያዩ አካባቢ ነው እንግዲህ ገበያ የሚገቡት። በምርመራ ሂደትም እየደረሰንበት ያለው አብዛኛው ከተለዩ ተጠርጣሪዎች
ጃርሱማንኩን ሀለጋሪኒ ከኒቲ ፌጅር ጃሮሊን ቡርጂ ጉችኩን ፌደ ኡመተኬኛ ሚት የቹን አከሱመስ ጋፈስ ጉያንጉያ ገባዋን ቴፍ ነሞትኒ በላግጌ ሱረት ህርማተን ሌኒ ጅረኒ ከና ፈራረቡሱፍ ጃሮሊን ቦረና ገብራ ጌዲዮፍ ኮንሶት ጅሩ ከናፍ ኢሳኒ ፈንጎቶ ሞቱማ ኖፍቱም ሳጅረኒፍ ገለተ ኤሱን በርባዳ
ኦቦማሬ ነሞኒ ጋፈስ ጎቻ አጀቻ ከነርትር ማተንሲ ቶና ጀለኦላ አከጅረን ኤረኒ
አሁን ኦልሞስት ሁለት ሳምንት ገደማ በተሰራው ስራ 107 ሰው ነው የተለየው። ከ107 ሰው ውስጥ ደግሞ ቁጥጥር ስር ያሉት 70 ሰዎች ቁጥጥር ስር ውለዋል። እነዛ ውስጥ ደግሞ በፍርድ ቤት ጉዳያቸው በመረጃ ተደግፈው
ሆርዶ ፊቶር ቤለማን አማ ነሞተ ዲበተኮ ፍቶር በደባፍ ኒራ ኢሳንኬ ሳነሞት ኒቱርባ ተመት ወኑ ጀለ ኦለኒ ጅረን አመስ ወረተ ወኑ ጀለ ኦሊኬ ሳነሞት አፍተሚ ሰገልረቲ ረጋን ረተሰሳው ሚጅራ ወሪካኒ ሰከቷና ጀለ ኦለኒ ፎጂ ረጅራ ገመብራን ቀበኝ ሳም ሚጋፈስ ሎንኩ ደሰዲ ሬኩ ደሸን ሀሬኩ ደን ሞተረቶኮ ፊ ቀርሺ ኩመዲባ ኦል ቶተ ሚጅራ አርከሁኖት ነገኛቲ ቀበኝ በዴ መረዴ ቢሲ ሱፊስ ሆጂት ጅራ
አባ ገዳ ጅሎ ማኖስ አጀቻ ቶርቤ ለማደርበ ከነ ቦደ ጃሮሌን አከዱፈኒ ኢሳን ዱብሰን ሂማኔጀረን
ወረኮንሶ ቦራና ጌዶ ጋራ ወረከፊት ዱፈ ዳመፉ
ዮሚ ደከኒ ሳኒ ጃሩማ ዳብስም ብረዱፈኒ
ኢሳ ገጉያ ለማ ዴቢ አኒራኒ አለለ ዱፈኒ
ዋንቲሲ ወሊ ማሪያተኒ ማለሬ ድማ ከነረትሚ
ወሊን ወሊ ማሪያኒ ናን ከማዳ ከጎዳ አሜ ኦስታለ ጅራ ቤታ ኩኒ ኩዋዋ ሳጅራ ኩ ኦስታለ ብለ ወራጅ አገ ወርኩሊ ፋዬ ዱአሳ ጅሩሳ ዳዲሉት ዋራራት እንደብኑ ጀኔ ቶርባኒ ለማቀበነ ቶርባን ለማቀበነ ወርኩን ካዱዌ ካፋዬ ፋዬ ዱአ ጅሩና ማዳዲሉ ማለ ዋራራን ዱፈን ጀኔ ታባን
አካ አባ ገዳ ጅሎ መንኖ ጀረንቲ ጋፋ ሌላ ከና ነሞት ሰገል ዱአንት ደበለተ ጀልቀበ ቶርቤ ከና ወረሚ ደሚያ ዋሳት ያለ አርገታ ቱረ ኬሳ ነምኒ ቶኮ አመስ ሉቡን ደርቤ ጅራ ከና ማለስ ነሞኒ ጃ ከሚደመን አመስ ቡሌ ሆራፊ ዋሳት ያለ ረጅራቹ ኤሩ
ነሞ ገበያ ባይ ተፈጸፈኒ አማ ኑቱ ዋንሳኒ ዋን ነገያ ኑቱ ወራናን እንደኑ ሂማናም ደነማሌ አከጉጂት ወራናን አፍሙሲ ሉላን እንደኑ ይማናን እንደና የኔ ሲነም ተቆ ከወልልቱነ ናና ተቆ ለከወልልቱነ አታሲ ዶግኔ ናማከላ አዳባችኒ ኦሰቴ አናምራዱ እሎ ኦሰቴ ተውጂ
ገሩጅራ ቶኒ አመሌ ሃሊና ኑዳንጋ አና ሱሮ በርጉዳፊ ቡርጅጅሩ በከት እንደይብኔ የጀዱ ደምቦ በክልታ ጅራታ ጉጅልጣቲ
ወን ኩባቀን አማ ወማ አንጀሩ አይዲ ሰመን ጋባ ባይል አንጀሩ ለባውሊ ባውዲ ስነሩሪ አምናን ነው ሰማገኛል ነገኛ ይሩባክታ ደሩ ወራን ያዳንጅሩ ናሚን ሞአኩ መሰንገባ ባይሩ ሚዳሜራ ናሚ ኦልሞስት ጋባን ገርገች ፈራችሁ ነም ጋባን ደሜ ወል ብርጉራሬ ማንንጀር
ዳንጋ ጉጂ ከነ ቆፋ ደሞ ጎድናሌ ዲቢብራስ ደቀኒ ገባ ከነን ዳበቱ ነሞን
ወዲና ብራለ ራይና በተገባ ሰነን ይፈከኛ ጎድና ወራማ ማሮ ዳማ ሆሬ ወሪ ወና ራኪና ገባ ከነን ባ ወዲና ኮንሶራ ገባ ከነን ዱፌን ጉርጉራታ ጉጂልራ ዳገነም ከካስማ ጉርጉራታ ጅነመውን እዱን ገባን ለካን
ኢንስፔክተር ኦላና ንጉሴ ለማ ወገና ቀጀልቸ ፖሊሲ ጉጂልጣቲ ሃላ ይርጋጀቻ ቶርቤ ለማንዱራ አዝጅሩ አንገወተ ቡርጂ ወልንታኔ ሆርዶፋ ጅራ አጅደን ዋኑ መንኒ ገባ ወሊዳ አበቹ ዲሱ ይላልጅሴ ዋንቲኩን ሀጋራ ድጉቱን ቦቲ አከሱማን ተው ማለይ እጅዱ
ጃሩሌን አም ዱቢ ጀልቀብደኩን ጡሙርቴ ኡመተ ከና ወሊት ፍዴ ጃርሰብያ ደርገጌስ ዱበርቲ ወሊት ፍዴ ድምጭ ሀገን ጉዱን ፊኒት አም ወሊት ደሙ ረኪሳዳ አም ኢሰከና ወሊት ፊሉፍ ጃሩሌን ሆጂን ወጀቻ ይርቱ ይራ ኢሰከና ጡሙራ ሳዮ ረንገይኒ
challise umman ya magabaya walitu demun rakisam binatu lubu namati darbewan tefi namni namni radu illen mira garin dufe ndubisu innin namajeses tasgabaye dufe namati dufe namolin gabaya gegesu wan indendenye fi dimichi kunari fanna njarolen akasin dafte to mutunulen biba goda jirra gama kanan nuis gaye ke nakalati kanan ba jirra ana walqabate akka arifate umman ko walitu dufe rakosa walin ada isatin dubit umurate kasera kuma jiru tay kama adatin immo wantore kumuramu kawa tumurani akka umman kun hawasi kun akuma duran walin jiratu dura akuma duran gabaya walitu dufe hulira bitaye walitu gurguratu san akani taasifamu fi dibbanu goda jiru kan jiru tawusa
inspector lana nugu selamma gidduti tayen akasi akka imudanne fi walonu jita jiraachus dubbatani jiran gabas sagale america fgal mudawit finfinnerra
Qophii labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabna jiraatu. Qophiin labataa yaada keessanan dhaggeeffatoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sinaffee jimaata qophii labataa biyya afaan Oromooti. Andaawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo qophii addaa dhimma godaantotaa irratti xiyyeeffatu waan duratti jedhe sanitti dabarra. Jarmayaan godaantota addunyaa IOM haalli godaantota Yemen keessa jiranii faarumaan akka isa yaaddesse beeksiseera. Jarmayicha godaantota biyya keessa jiran irraa gara biyya irraa dhufanii biyya isaaniitti jechuudha deebi'uu barbaadaniif deebisaa akka jiru eereera. Jaalannee Gammadaa kanarratti itti gaafatamtuu waajjira IOM haasofsiistetti kinooti.
Waajjira jaarmayaa godaantota addunyaa yookaan IOM Yemenitti argamuuf itti gaafatamtuu kata'an Krista Rothensteiner akka jedhanitti lakkoofsi godaantotaa kanneen Yemen seenanii weerara dhukkuba COVID-19 booda baran dabalaa jira. Imaltuun godaansaa biyyootii gaanfa Afrikaa irraa ka'ee Yemen seenu kun addunyaa irratti karaa godaansi ittiin gaggeeffamu guddaa ta'uusaa dubbatanii barana. Godaantonni 2018 biyya wal waraansi keessatti gaggeeffamu Yemen seenuun isaanii haala rakkisaaf waan isaan saaxiluuf jecha yaaddessaadhaa jedhan ummanni Yemen 3 keessa harki 2 gargaarsa dhala namaarratti kan hirkatu ta'uu isarratti immoo dabalata godaantonni yeroo dhufan gargaarsa nyaataa wal'aansa fayyaa carraa hojii argachuu waan hin dandeenyeef jecha. Rakkoof akkasumas dhiittaa mirga namoomaaf saaxilamuu jedhan kana malees jedhan itti fufani. Yeroo tokko tokko namoota seeraan ala nama deddeebisaniin dararaan irra ga'u. Maatii isaanii biyya jiranirra maallaqa akka ergan taasisaa jechuudhaan dararu. Yeroo tokko tokko immoo godaantonni haala hamaa ta'e keessatti hidhamu humnaan iddoodhaa gara iddootti geeffamu. Akka hojii hojjetan dirqisiifamu maallaqni baafamuuf hin jiru yookaan immoo baay'ee xiqqoodha jedhan. Keessumaa dubartoonni saaxilamoodha. Seenaa suukkanneessaa dhaga'aa jirurra dubartooti hojii sagaagalummaatti bobbaafamu humnaan gudeedamu. Kun immoo rakkoo isaanii irratti rakkoo biraa ulfaa'anii daa'ima godhatu. Ituu of hin gargaarin daa'ima isaanii guddisuuf waan rakkataniif kan dubartootaa akkaan addaa jedhan. Godaantonni gara Yemen dhufan kun kan biyyoota kamiiti? Godaantota gara Yemen dhufan keessaa harka 90% lammiiwwan Itoophiyaati. Irra hedduun isaanii dargaggoota. Waan jireenyaaf ta'uufi barnoota ga'aa kan hin qabne yoo ta'an abjuu jireenya biyya badhaadhummaa kan Saawud Arabiyaa akka salphaatti argattu jedhanii namoonni seeraan ala nama deddeebisan sobaan itti himuu jedhan lafadanda amet nyat bishanif tajajila faya kenajira warragara Ethiopia tidebi ufedanis tayaran debisu sajed barana jalqabne jedan itigafatamtun IOM dame Yemen wa ekanas enna ibsan.
Yes, so we were really pleased that we were able to return by now over 1,000 migrants. That's over the last few
years. Godanto takumato kochala debisu dandaun Kenya nugamachisa kunis torbanen lamen darbankes redun sani edanifi maribirra turan Yemen bahakesati iddonkun lafawarwaransi tigagge famutti diyo wantae godanto ta rakisatu rejedaniru ammayu kan debiu fedan kuma heddun akkajiran dubbatani godanto ta Yemen kesa kanin degger sabarbadan lakosa sani sirritti bekun rakisata us anga kuma ibalamati tilmama mujedaniru kuma furtama kataan saudi daqabu yokan immo of duba debiu daddabani danqamani jiru kanaf biya sanit fedi sanin debisun akkan barbaachisa akkate dubbatani rakkon jiru garu jedan.
But in order to help people who are in this desperate situation, we do need urgent
garu namota hala abdina makutachisu kesa jiran kana gargaruf atattama mallaqargachu qabna godantonni waligala hala abdi kutachisu kesa jiru kesu madwartotaf kana males ijolle warran qabni argajira ira umri waggasa deti ka warra male qofasa imaltu kesa jiru argeer ijollen umrin sanit itinnote heddu jira isana kasi biyata kadebi anif gargaru qabna jedaniru godantota garabi yarade sanitti debisun fedi sanin rattir kate akate ode fannon barbaachisus ega kenname fi boda jedan hala kasin debi uf kagalman kuma heddu akataan tigafatamtun kun ibsani jiru hojini lambi wan Ethiopia Yemen kesa jirani garabi yasanitti debisu kan ilalen angota Yemenifi kan Ethiopia walin qindesun akkate Yemenitti tigafatamtune wajira godanto ta dunya yokan IOM Krista Rothensteiner ifsudan iyada sanit umuraniru anis sanin galate facha kanin arabjed kanant umurera anjalen negamadat. Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Harraaf qophii fayyaa beeksisa isaa malee qophii qindaa hin qabnu. Sababni isaas jaalanneen akkuma kana dura argitan qophii godaantota irratti xiyyeeffate waan qabnuu fi torbanitti deebina. An dhaggeeffachaaf daawwachaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Caamsa 16 sabni Soomaaliyaa pirezidaantii haaraa Hassan Sheek Mohaammud filateera. Biyya pirezidaantii waggaa 4 waajjira keessa turee fi yeroon isaa guraan dhala bara 2021 raawwateen hoogganamaa turtee fi filannichi xumura adeemsa filannoo yeroo dheeraatiif tureeti. Uummanni Soomaaliyaa adeemsa filannoo biyyaalessaa xumuruu isaatii fi Yuunaayitid Isteetsi baga milkooftanii jetti. Akkasumas Hassan Sheek Mohaammud pirezidaantii Rippaabiliikii Federaala Soomaaliyaa ta'anii filatamuu isaaniitii fi baga gammaddanii jecha isaanii fi mootummaa isaanii wajjin walitti dhufeenyaan hojjannaa jedhanii ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken. Walhamachuun siyaasaa waggoottan 4 ture dhimmoottan hedduu jajjaboo ta'an bira darbuudhaan bu'ii argatee jira. Dagagina Somalia tifi motumman federala fi motumman nanno misensa motumma federala taani atattamani walitti dufani dokumma daani rakkina wambiyatti ijota andura dabbachu qabu rakko wallama dursani tiyefanna argachu qabu jedan dabbata motummota gamto manitti ambassador United States Linda Thomas Greenfield inni jalqaba fedhii balaa gareen shararkeessitoota al-shabaabii uumee jiru dhabsiisuuti. Nageenyi Somaaliyaa fi nageenyi naannicha shororkeessummaadhaan loluu irratti meeshaa hunda nu itti fayyadamnu irratti kan murtaa'edha. Sana jechuun akkaataa ergama ceehumsa Somaaliyaa kan gamtaa Afrikaa yookiin ATMIS jedhamu itti gargaaramuu jechuudha. Uguruuwwan Somaaliyaatti fayyadamuudhaan akka mootummaan gochaawwan al-shabaabii nagaa fi tasgabbii Somaaliyaatii fi sodaa ta'uu itti fufe addaan baasuu jechuudha. Kana jechuun halaawwan rakkina jireenyaa hamaa fintaalessummaa toosisu fooyyessuu fi furuu jechuudha. Rakkinni lammaffaa hamaan mootummaa haaraan dura dhaabbachuu qabu balaa namoomaa sababa hongee waggoottan afuran darbaniin uumame lammiilee Somaaliyaa miiliyoonii ji'aa ol ta'anii miidhaa jiru qaala'iinsa gatii midhaan nyaataa weerara Raashaan Yukireen irratti raawwatteen kan ka'e haala qamadiinii fi midhaan nyaataa akka Somaaliyaa hin geenye taasisee fi biyyattii gara beelaatti dhiibuu danda'uudha. Ji'a eebilaa keessa Yuunaayitid Isteetsi fedhii gargaarsa namoomaatii fi deebii kennuudhaan deeggarsa dabalataa doolaara miiliyoonii 200 biyyoottan gaanfa Afrikaatii fi kenniteetti jedhan ambaasaaddar Lindaa Toomaas Griinfiild. Somaaliyaan yeroo ammaa fooyya'insa siyaasaa diinagdee fi nageenya irratti xiyyeeffachuudhaan fedhii uummata biyyattii guutuudhaaf carraa qabdii jedhan ministeerri dhimma alaa Antoonii Bilinken. Yuunaayitid Isteetsi hoggansa Somaaliyaa waliin ta'uudhaan Somaaliyaa naga qabeetti dimokiraatoftuu fi dureetti mirkaneessuudhaaf fedhii qabdii jedha barreeffamni ejjennoo Yuunaayitid Isteetsi mootummaa Somaaliyaa haaraa wajjin qabdu ibsu.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kan maawwaarranneerra. Qophii keenya warra turtanii caqasuu kan immoo laaluu jalqabdaniif sagantaan keenya hundi marsariitti keenya VOA afaan Oromoo irratti jira achi argachuu dandeechan han kallattiidhaan darbus kukkutamee mata dureedhaan han jirus jechuudha. Isa malees akkuma asii olitti jenne marsariittidhaa fi miidiyaalee hawaasummaa keenya Feesbuukii, Yuutuubii, Instagiraamii, Tiwutariidha fi hunda isaarra jira achi argachuu dandeechanii yaada keessanis achumaan nu biraan gahuu itti fufa. San malees imeeliidhaan yaada keessan nu biraan gahuu warra feetaniif hornaat@voanews.com jedhaa nu barreessa. Egaan sagantaa keenyaarraa akkuma jedhe kanumaan xumurreerraa waahiloota keenya as Washington DC irraa akkasumas biyyarraa gabaasa hunda hojjechaa turan siniin gahaa turan akkasumas ogeessota istuudiyoo piroodiisariidha fi gulaala keenya wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahaan.